feel it far, make them vibes lit.
Jeezy, babe.
Baby, na koyo kuli nirida. Ah, tukende alo je kufukire la veike o wasi we jogo kete pata kunziga yo tubombe yewe musha oche mula mochi mani tompisha kuchuguli koli sala wotu likuzana jubiri kuimbira kaima kabiri ya kwali na pami
fuka fuka fuka
machi kwa sana mani
kuwa
mani
kuwa fuka
ya kwali na pami
fuka.
Watch it once in a money.
Kuba,
money.
Kuba, Kuba, baby.
Pressure your love when it's sang and cool you. Kuba, Muliango, Nagwagula. Kuba, Koso, Tong, Kuba, Comforty. Kuba, a fitting a standard. Nabona, Bali, Bao. Bali, Julida, Wanda, Gomukwano. Zesita, Munyama, Bali, Chinchukina, Wanda, Gomukwano. Chemba siva kulu juliro siku vyogo weza konya moisa. Chemba nkwito fisa wanvuga ndima kuhaiwe.
Ya
kwali na pami.
Fuga, fuga, fuga.
Machi kwasa na mani.
Kuwa,
mani.
Kuwa, fuga.
Ya kwali na pami.
Fuga, fuga.
Kulio, kuwe muliango na guagula. Kuwe kuhusoto, kuwe comforti. Kuba wa fitting wa standardi. Baby jevi nyuma tukende. Je kufukire alava ike. Wawasiwe jogu kete. Watakunziga yo chubombe. Nabona babali bawo. Bali julida wanda gomu kuano. Nze sita mnyama. Bali chinchuki na wanda gomu kuano.
Fuga, 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 baby.